my dingo. Kumalawi kuli achina nasi beko vene nyamsi muko.
ZambiMusic.co.
Abiti na o aliko Kumalawi aliko. Natural beauty was at the medical. Genge zeni zeni za moto. Soti zinalangitwa kwa oko. International di loko. Abwino osati mafrodigo eh. Akazi ndei alipodi. Komandida peza kanga kangei. Genge ngei. Ana mwari ndei alikodi. Komandida peza kanga kangei. Genge ngei. Kanga ndika mfumu kazi. Fumu kazi. Kanga kamfumu kazi. Fumu kazi. Chauta dandi patange. Adandi patange. Kasi njivichi ukukumba. Wadada wake wakafumba. Apo ine ngavwara kasukumba. Kavarede kutora mwana wa amumba. Kavagegera masumbi gere wa somba. All the way from Ilongwe to Mzimba. Kumba mwana winu nirute na ikunyumba. Uyu ni ngenge. Akazi ndei alipodi. Komandida peza kanga kangei. Ngenge ngei. Amarawi pacha. Mwana mwari ndei alipodi. Komandida peza kanga kangei. Ngenge ngei. Ona ulika mfumu kazi. My last verse goes to all the people of the world. My late father said, always listen to your mother. She loves you more than anybody ever will. The most beautiful woman your eyes will ever see. Father went ahead and told me more about the women of the world. Oh, yeah. Custodians of beauty. Mm-mm. Without a woman, there can never be a nation. I couldn't be. Muzambia muringe. Komandida peza kanga kuringe. Kutanzania kuringe rere ringe. Botswana nge. Lesotho nge. Swaziland nge.
Mr. CLG.
Elation Entertainment.